hei tikaro ake I te taringa. E whai ake nei ko ngā pūrongo kōrero o te wā.
Mauri ora e ngā iwi e whakarongo mai nā ki e nei ko hinga kōrero o te waiariki o te moana a toi mā wātea ko kahi Stevens tēnei. A whakawhāiti hia tētahi ahu whenua I te waiariki I te moana a toi ki ngā whiringa whakamutunga o te tāonga ahu whenua. O whakaingoatia a Carly O'Connor hei te tākuta teina o te tau. Kia ora. O whakawhāiti hia tētahi ahu whenua I te waiariki I te moana a toi ki ngā whiringa whakamutunga o te tāonga ahu whenua. O whakaingoatia a te riu kā napanapa ahu whenua I raro I te puari Māori I te whakatohea ki ngā whiringa whakamutunga o te tāonga ahu whenua. He tuatahi tēnei mō te puari Māori o te whakatohea kamutu, ka noho tēnei hei te wā whakamutunga anō mō te puari Māori o te iwi, I nā hoki kamutu mai te pānui I te kreme kokoraho o te whakatohea hei te tīhema, ka whakamoea te puari Māori kia ara anō ko tētahi hinunga hou I raro I te iwi. Hei tā te kaiwhakahāre matua o te puari Māori o te whakatohea hei tā Dickie Farrer, He wawata, he moemoea mō te puari, mō te iwi anō hoki ki te uru ki ngā whiriwhiringa o te tāonga ahu whenua, a kūaroa e hiahiana ki te whakauru ki tēnei tohu tāonga nei. Hei tā Graham Restorer, te heamana o te kaitiaki o ngā kreme kokoraho o te whakatohea, e hara tēnei te tuatahi mō te iwi ki te uru ki te tāonga ahu whenua I nā hoki, arā ētahi kai ahu whenua I Waimarie, arā ētahi kai ahu whenua, ētahi ahu whenua anō I roto I te iwi I Waimarie I roto I ngā tau kua pahure. Ko tētahi anō I whiriwhiria arā ko te moana ki Pauakani I Wairarapa. Ko whakaingoatia a Carly O'Connor hei te tākuta teina o te tau. He apiha a whare o te hōhipera o whakatāne a Carly O'Connor I whakaingoatia hei te tākuta teina o Aotearoa mō te tau a te taura tai ea o Aotearoa. No Ngāti Raukawa, Ngā Rauru me Ngāti Ruanui a tākuta O'Connor I whakawhiwhia ia ki te tohu nei nā te tautapa o ona hoa mahi ia ia ki te tohu nei. Hei tā tākuta O'Connor, he hōnore nui tēnei mōna, me te mea hoki e whakahoki ana I te koha o te aroha ki ngā kaimahi, e whakamiha nui ana I a rātau. Hei tā ramaroa rua tau ki muri I hūnuku ia mai pōneke ki whakatāne ki te mahi ki te taha o Māori o te rohe nei, ka mutu o ia tonu te wahine Māori tuatoru ki te whiwhi I te tohu nei. Hei tā te tākuta anō, he tākuta Māori ahau, a e mīharo ana ki tēnei, me te whai mahi ki te ao rongoa, mā te hīkoi I te ara a Māori nei. Kā te ake rai ngā iwi koi nei anake ngā kohinga kōrero o te waiariki o te moana a toi mā wātea ko kahi Stevens tēnei, kia ora.
Nā te mā ngā pāho te pūtea tautoko.